Praise the Lord.
Ayibongwe inkosi ayo inyweba enkulu yokuba sibe lapha kwakhona. Ixesha ngalinye liyintsikelelo kwaye siyavuya kakhulu enkosini ngalo. Ndiye ndaqhuba apha eyadini imizuzu embalwa edluleyo ndihambe iikhilomitha ezingamakhulu amathandathu nangona kungenqwelo moya ekunikhululeni. Kwayengenyaniso ndiyavuya enkosini kuba sinokuba lapha ngolu hlobo. Qala nje kuko konke thanda ukubonisa uvelwano lwam kumzane wethu othandekayo uSchmidt nosapho lwakhe luphela. Ke kwathi qatha kum besinezivakashi mvanje obhuti bakhe ababini nabanye abantu azalana nabo nabantu abaziyo beza kwakhona nanamhlanje. Ke kwathi qatha kum ukuba uThixo wathumela uYosefu kwangaphambili kwexesha kumnqophiso mdala ukuze abanye bakwazi ukuba nesonka ngexesha lendlala. Siyazi ukuba uThixo wayefuna ukuthumela indlala phezu komhlaba ingeyondlala yakutya namanzi kodwa indlala yokuva ilizwi lakhe. Kwaye singangabi nawo amandla kaThixo ngoku, singangabi nayo imimangaliso nemiqondiso, singangabi nazo zonke izipho. Kodwa uThixo usinike into enye ke, elilizwi lakhe elingcwele. Hayi kuphela ilizwi lakhe nje ngonobumba, kodwa lilizwi alidlise ubomi ngomoya. Walityhila njengoba lalityhiliwe kubaprofeti nakubapostile.
So I would like to warmly welcome and greet you.
Ngoko ke ngithanda ukuba namkele ngokufudumeleyo wonke umntu ophakathi kwethu noba usisivakashi noba uhlala apha. Sifuna wonke umntu ukuba azive sekhaya ngenyaniso kwaye njengoba usazi bakwakulizwe elinye apho kukhona ukholo lunye. Lonke ibandla lesixeko lohlukile nje kancinci. Mhlawumbi zingafana kodwa ayikho into ede ifane twatse. Kwaye loo nto ke ayinyanzelekanga ngoba umoya kaThixo kumele usoloko usebenza ngendlela ezintsha thethe nathi aze uThixo akwazi ukusigcwalisa. Sibuza into enye, sicela into enye kubo wonke umntu osivakasheleyo ukuba naxa ulapha zivuse ekhaya nokuba izinto azilulo hlobo ziqhele ngalo zamkele nje kwaye umbulele uThixo uza kulungisa yonke into. Ukuba mna bendinokuhlala kuyo yonke into ndiyabona kwaye ndiyabona ndiyava apha emhlabeni pamba ndishumayele beninomkumka ngokukhawuleza kwaye akumelanga ukwenze oku. Uvakalisa ilizwi kubaluleke kakhulu kunokuba uhlale kwingxakeko. Amanye amaxesha sinaso isipho esikhethekileyo soba ingxakeko esizenze ingathi zinkulu kwaye sizijongele phantsi kwiinto ezinkulu okanye sizenze zinyamelele size sibalele izidingo zethu uba zikhulu. Hayi, siyanicela ngenyaniso asikho kude apho ukhoyo. Siyacela nje busithandazise ukuba nathi sibe kuloo ndawo sikhonze inkosi ngendlela efuna ngayo kwaye siyafuna ukukhonzana eluthandweni olungcwele side sifikele kubunye bokholo nobokumazi unyana kaThixo njengoba kubhaliwe kwabase-Efese isahluko sesine
And when we have this mind within us, which is the mind of Jesus Christ,
kwaye xa sinale ngqiqo ngaphakathi kwethu eyingqiqo kaYesu Kristu, ngoko asiyukuba nangxaki ekuzigqitheni ezinye izinto, size sibeke izinto ezibalulekileyo phezu kwesiphatho sesibane. Sele ndiyifundile ileta, andazi ke ukuba abantu balapha namhlanje, kodwa sekunjalo ke lo mzalwane uye wakhalaza kwileta yakhe ukuba sithetha kakhulu ngesinxibo sootate kule ndawo, ukuba kumele banxibe ngokundilekileyo, kwaye soloko sithi mababe neenwele ezinde ngokwesibhalo, injalo yonke loo nto. Emva koko nako kabetha khona ihamile, uthi kutheni kungagxininiswa ukuba umfazi kumele abe njani na kumyeni wakhe? Kutheni loo nto ingagxininiswa? Emva koko uyazixela nezinye izinto ezimbalwa. Ewe, ngenyaniso kungabe kanti asikhange sijonge enye into okanye enye ngendlela uThixo ebenothanda ngayo. Ngoko ke siyazivula phambi kwenkosi ukuba yingcebiso lowo umntu angathetha cebise. Mihle mbalwa nje ndiye ndafunda nasebhayibhileni yam kubootata abadala, kubele ukuba bafundise kakuhle. Nanike nayifunda loo nto, kumele bafundise oodade abancinci ukuba kumele babathande kanjani na baze babaphathe abayeni babo. Uyifundile loo nto? Yayimangalisa loo nto. Kubhaliwe ukuba ndimvumele umfazi ukuba afundise, ewe hayi apha phambili eqongeni, kodwa ekhaya banako ukuxela oodade abancinci ngokwamava abo. Mamela, uba ufuna ubona imihla elungileyo, ufuna ngoko yenza into ethile nethile, ngoko uzawuhlala kakuhle nomyeni wakho avuye. Ngokunjalo nje, ewe oodade ngokunjalo bavunyelwe ukuba bafundise, ukutsho ke abadala bafundise abancinci ukuba kumele bazenze kanjani izinto, hayi kuphela apha kodwa endaweni elungileyo. Kulamxholo xa bendifundileta bingamaphepha amabini abhaliweyo ubude bayo, kwaye kubhalwe ngokwentsolo. Ndaze ndacinga ke ngelizwi liphi, niyalazi ukuba abafazi kumele bangandileki ngokwengaphandle labo, kodwa mabandileke ngaphakathi benomoya obulali. Ewe, loo nto ixabisekile kuThixo, kubhalwe loo nto kuba ukundileka kwenu makungabikho kwangaphandle, kodwa makubekho komntu wangaphakathi onomoya obulali, onobulali. Nje uba kulungile phambi kothixo. Kuncwadi yokuqala uPetros chapter 3 verse 3, ukuba sihlangane apha ngoku ngokuqinisekileyo, kumele sizicikide phambi kothixo sibone uba sime njani. Ndikholwe ka uba ndime phambi kwenkosi, ndiye ndiqaphela ukuba ayikho indlela esinophuma ngayo. Kumele sijongane nothixo ngentliziyo yethu iphela, ivangeli epheleleyo kumele ifumane ukungqinela okupheleleyo. Kuba sivakalisa ukuba uYesu Kristu omnye lo wayivakaliswa nguPawulos, ngoko kumele enze izinto ezinyawa zenzayo ngela xesha. Kuba sishumayela ivangeli enye, ngoku uThixo kumele ayingqinele. Andazi ukuba uziva njani ngale nto, kodwa ndicinga ukuba ixesha lifikile apho singena ukuqhubeka njengaphambili. Bendiye ndacinga malunga nengcebiso yam elungileyo yokwakha yokwakha onomathotholo nenda uzo no mabona kuti. Kora ka uti ume nje. Unga biko sikalo glondo. Ngoko ke lilizwi nje elo. Kora ka utikwe kalu kwenzi ndo yonge indo iza u, ma ya unge ne mkini. Kuka kusayuba kustingo sando. Indo esitingayo kuba utikwa benati angine lilizwi lake. Kuku tandubule lumzanu stenke ukunjalo. Endi mtanda akulu ngenhliziyo yami. Nosapho lwakhe kahle kahle nonke njengoba nisazi utatam waba likholwe eRussia. Waya kwimfazwe yokuqala yelizwe lonke njengongakholwayo wabuya elikholwa. Ndabuva kakhulu ubungqina bakhe kwaye ndaba nobudlelwano obukhethekileyo phayana kwiMpuma Europe ngokukhethekileyo nje. Ndathanda. Ndandimthanda, ndimhlonipha kakhulu utatam. Bobane ke abazali bam balapha namhlanje kwaye siyazi into uThixo asinike yona ngabazali bethu. Kodwa ngokukhethekileyo ngenxa yoku mhlambi ngokuba wayenamava akhe kunye noThixo phaya iMpuma Europe isondela kakhulu enhliziyweni yam. Kwaye into endiyitshoyo ndiyithetha intliziyo yam. Umzana wethu othandekayo wasibuza kuba siyakholwa na ukuba abo babhaptizelwe ngomoya bethetha ngelwimi bayathetha ngelwimi. Saphendula ungekho kuthandabuza ngo ewo cacileyo anawuphendula ngenye indlela ngaphandle kwento esiyifundiswa sisibhalo enokwenzeka loo nto. Umnyangatsho kuphela ke into ethethwa lilizwi likaThixo. Nabani ke othetha enye into akathethi into ethethwe nguThixo. Ngokudibane noku ke khona unxanelo olukhulu oluthe lwavuka entliziyweni yam ukuba akumelanga sichithe iyure sixoxa ukuba makube njani okanye kuthweni. Ndinqwenela ukuba uThixo angasebenzisi abazane bethu uba umoya kaThixo uhle phezu kwethu kwaye ngenyaniso singagcwaliswa kuze yonke ingxoxo mpikiswano inganyanzeleki kwaye sonke singagcwaliswa ngomoya simdumisa siyizukisa iNkosi. Yazi sinencinga eninzi sibuza uThixo uba ukhangela ntoni na. UThixo ukhangela abantu abayenzayo into. Ngubani okukhumbula laa nto eyayithethwa umzana uBranham eyendoda eyabhala incwadi yonke malunga nezipho zomoya. Awayigqibile ke ngoku waya kumzana uBranham wafuna ukuba amcacisele uba izinto zihamba kanjani. Umzana uBranham wambuza, hayibo, ubhale incwadi yonke malunga nokuba kumele kube njani. Ngoku uzobuza kum ukuba kumele kwenzeke kanjani. Wathi ewe, ndibhalile malunga nezipho zolithoba zomoya kodwa anaso nesinye mna. Inceda ntoni loo nto? Ayincedi loo nto nakanye. Ungayibeka bucala incwadi ungakhange uyifunde. Hayi, uThixo ufuna usisa kwinqaku apho sinezipho zomoya ngokobutyebi, apho sihlaziwayo kwingaphakathi, apho iwayini entsha ifakwa kwibhotile entsha, apho umntu omdala engakhukhumali acinge ukuba angenza into ngokwakhe. Kumele kufikele kwinqaku apho singenawo umoya kodwa umoya ube nathi. Kwaye apho umoya unokusebenza khona ngendlela athanda ngayo, ngaloo athanda ukusebenza ngayo, ngexesha athanda ukusebenza ngalo, kumele ke kube lelo hlobo. Kwaye ukuze oku kwenzeke kunyanzelekile ukuba ngenyaniso sife kwingaphakathi lethu, sife kwingaphakathi lethu, singabi safuna ukwenza nto. Nanzi kakuhle ukuba xa umoya kaThixo usebenza, usebenzisa imizimba yabantu, kodwa ye akumntu ozawuzithabathela izipho ngokwakhe enze into ngazo. Kuye kwaxelwa ngokucacileyo ukuba ezi zizipho zomoya ngumoya uzahlulahlulayo ngokwentando yakhe, kwaye umntu ofuna ukusetyenziswa nguThixo kumele ukuba ashiye yonke intando yakhe nokucinga kwakhe. Kumele kungabikho ukuceba okuthile, kodwa nantoni ephenjelelwa ngumoya ayityhile yinto elungileyo ke leyo, njengoba benditshilo. Ndiye ndashukunyiswa zizinto ezininzi yanguThixo angaza ngenyaniso kwabanga bakhe. Emva kokufunda le ncwadi, ewe, ndicinga ngayo yonke into. Akukho ukuboniswa ukuba andiyokuthatha zinto okubalulekileyo. Umntu kumele iphakade lide kakhulu ke kwafika ingcinga kum ngokunjalo. Abaninzi bathethile bekubulela oko, bafowuna bandibhalela malunga nale ncwadi yamva nje ethi ukubuya kwesibini kaKristu. Ibakhokele yabacacisela izinto. Ngoku kwabakhona intlungu enkulu ethubelezayo kum. Ndiyacinga uba Nkosi yam, xa ukuba ubunokufika namhlanje, ngubani ononyuka nawe ngenyaniso? Hayi kuphela ukuba siyabhala okanye siyashubayela okanye siyafundisa, kodwa ukuba sibanamava ngezinto ezinyanzelekileyo ukuba zinyuswe xa ixesha lifika. Ngoba amandla kaThixo mele abe ngaphakathi kwethu kwangaphambili, ukuze ngenyaniso siyenze iphile imizimba yethu enokonakala. Yiloo nto isibhalo esingcwele sisithi ukuba amandla alowo wamvusayo uYesu kwabafileyo ahleli kwimizimba yenu enokonakala, uya kudlisa ubomi ngomoya wakhe lo ohleli ngaphakathi kwenu, kwaye lawo ngamandla omoya oyingcwele. Ngoko ke kumele silwele ukuba sibe namava, silwele ukuba sibe namava ngezinto umntu ngamnye ingake. Ukuba besithe sazisa yonke into ngokweBhayibhile apha kule ndawo, size sishiywe sihleli esitulweni sethu xa iNkosi ibuye, akekho umntu onentliziyo yomalusi othwala uxanduva phambi koThixo abe esazi ukuba melaphendule ngalo mini angakwazi uba kwenza oko. Kulena indawo kunikwa konke ukubaluleka nesidima sokuba sibe namava kunye noThixo ngokweBhayibhile, inguquko eyinyaniso, uhlaziyo, ukuzalwa ngokutsha, ubhaptizo lomoya, ukutywinwa komoya ongcwele, ukuba umntu ngamnye kumele amkele ubungqina ngenyaniso bokuba ungumntwana kaThixo, kwaye wamkelwe yiNkosi, kwaye ufumene ukuxolelwa kwezono zakhe zonke. Ndakuthetha oku apha ngaphambili ukuba umzana uRuth nam saba namava ngako oko. Ndicinga uba iminyaka emibini edluleyo minyaka kuyabaleka uba udade phayana owayemdala ngokweminyaka wayesifa apha esibhedlele, wayelivile ilizwi likaThixo iminyaka emininzi. Emva koko kwibhedi yakhe yokufa wathi, andazi nokuba uThixo undixolele na. Ndicinga uba ningakhumbula oko, kwaye ungacinga ke ukuba ithetha ukuthini loo nto, ithetha ukuthini loo nto. Zintanda, masifune ukuba sibe namava kunye noThixo kule ndawo. UThixo ukhona, uyasebenza ngawo umoya wakhe, ngalizwi lakhe, kwisihlwele esiyindimbane. Kodwa kumele simthathe elizwini lakhe, kwaye kumele sibe namava ethu kunye neNkosi. Kungenjalo ke sawucula kuphela simamele, singakhange sibe nesabelo kuloo nto. Njengoba nditshilo, anali lizwe elikhethekileyo langokuhlwa nje bekusentliziyweni yam nje ukuba sizihlole ngenyaniso umphefumlo funa uthetha into enye ukufaniswa akulunganga ngokupheleleyo kodwa sifile kwakhona nakwakhona ukuba asikabikho kule ndawo ekumele uba sikuyo ndiyazi umzana umomo ndandikhe ndayoshumayela phayana eChekoslovakia phayana okunjalo ngajonga mbonakalo yangaphandle umfazi womshumayelo wathi kum mzana uFrank kumele ukhuphe umsesane wakho emlweni wakho ngoba usisikhubekiso kuthi ndacinga kum akukho nto elula kakhulu kuloo nto ngaphezu kwaloo nto ndayenza ukuze ndingabisosikhubekiso ngoba ngenyaniso kuyenzeka ukuba sijonge izinto zangaphandle kodwa ubukumkani bukathixo abuzi ngokujonga kumele ukuba be ngaphakathi kwethu ayikho enye indlela noba umntu unxiba umsesane okanye akawunxibanga omnye awunxiba omnye akawunxibi ithi ihambe loo nto mganyana ndashumayela eGreece andazi noba ndakwenza njani oko kodwa ke sekunjalo ndasonga iinyawo phambi bandazi nje kwaza omnye utate kwakhona ngokungaqhelekanga ingumfazi womshumayeli soloko ingathi ubona soloko ejonge zonke izinto wathi awuvumelekanga uba ukwenze oko ebandleni oh kulungile hayi ke ndayolula imilenze yam kakuhle nje ngokunjalo kodwa ndikutsho oku ukuze nditsho ukuba kulula kakanana ukuba sijonge izinto zangaphandle kwaye loo nto ayanelanga mele uvumele umoya kathixo uba usebenze andazi babazane bethu noodade phayana kwiSoviet Union malunga nale meko yenwele kodwa ngenyaniso sikufundile oku kakuhle kwiinguqulelo ezininzi neelwimi iBhayibhile ithi ngokucacileyo ba iinwele ezinde zinikwa abafazi njengesigqubuthelo anakuthetha enye into umqolo omnye uthi umfazi kumele xa prophet ethandaza ithi xa umfazi ethandaza sifunde hayi ke kulungile Nkosi mzana uRuth gqibothi nje funda ilizwi kwaye ke ndiza kwenje njalo ayikho into engcono ngaphezu kokufunda izibhalo ezingcwele ngendlela ezibhalwe ngayo incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko seshumelinanye uqolo wesithathu kodwa ke ndithanda ukuba nazi ukuba intloko yomntu wonke oyindoda nguKristu intloko yomfazi yindoda intloko kaKristu nguThixo mntu wonke oyindoda ithandazwa mhlawumbe profeta enento entloko mamela xa ethandaza naxa iprofetha enento entloko uyayihlaza intloko yakhe ngubani intloko yendoda nguKristu uyayihlaza intloko yakhe nantso ke isiza mamela kakuhle umntu wonke ke ungumfazi ethandaza mhlawumbe eprofetha engenasigqubuthelo entloko xa ethandaza okanye iprofetha hayi xa icula hayi xa imamela intshumayelo xa ethandaza okanye iprofetha uyayihlaza eyakhe intloko kuba intloko yakhe yindoda kuba oko kuntonye nokuba uchetyiwe ndiyacela ngicela umamele kakuhle kutheni isithi uchetyiwe uchetyiwe ngoba kumalunga ne kumalunga nenwele ubani ndithe ndashunqula inwele apha andisazidingi ngoba sele ndizichebile apha ithi kuntonye nokuba uchetyiwe ba kuba umfazi kuba akagqubuthele makasele enquthulwa nokunquthulwa ewe ufuna ntoni ngeenwele zakho uba akazisebenzisi apha kumele siqaphele umntu othile sisile wanika umdla omkhulu ngenyaniso ndatsho ukuba kwakusenziwa njani eOrient noba uyayikholwa okanye ungayikholwa ngokukhawuleza nje oodade bafunyanwa abathi ngesaquphe bengazigqubuthelanga bazigqubuthela ngeenwele zabo loo nto yenza ukunxunguphala okukhulu apha kubhaliwe ke ukuba umfazi akagqubuthele makasele enquthulwa nokunquthulwa ke ukuba likulihlazo kumfazi ukuba nquthulwe mhlawumbi achetywe makabe nesigqubuthelo kuba indoda okunene ayifanele ukuba nesigqubuthelo entloko yintoni intloko ngubani wazi uba yintoni intloko xa uyohane wanqunyula intloko kwathathwa ntoni kuye intloko iqalaphi phelephi apha ke apha iphela apha intloko yiloo nto kubhaliwe apha uba indoda ngenyaniso akumelanga uba igqume intloko yayo ngokuba lingumfanekiselo nozuko lukathixo kungabe kulungile ukuba indoda xa ithandaza ingajongi emhlabeni kodwa ijonge phezulu kuthixo nomfazi okunjalo kumele nje njalo apha umzekelo singayithathi kakhulu apho ngoba asinakuyiginya yonke ithi kuba indoda okunene ayifanele ukuba nesigqubuthelo entloko ekubeni ngumfanekiselo nozuko lukathixo ke yena umfazi luzuko lwendoda indoda ayiphume emfazini ngumfazi ophume endodeni ngoba indoda ayidalwanga ngenxa yomfazi kwadalwa umfazi ngenxa yendoda ngenxa yoko umfazi ufanele ukuba abe nomqondisi wegunya phezu kwentloko yakhe ngenxa yezithunywa zezulu intetho ecace kakhulu kodwa ngoku siza lo mqolo ebendiwutsho kumqolo weshumi nanye siqhubekele kumqolo weshumi nesine neshumi nesihlanu sekunjalo ke
does not nature itself teach you that if a man have long hair
kananjalo imvelo ngokwayo
but if a woman have long hair
zonke izinto zezikathixo ngokuza lemiqolo mithathu yahlulani umqolo weshumene esithathu yahlulani nina ngaphakathi kwenu kumfanele na umfazi ukuthandazwa kuthixo engaqhubuthele kananjalo imvelo ngokwayo nifundisi na ukuba indoda okunene ethi benenwele ezinde kulihlazo oko kuyo yena umfazi kuba uthi abenenwele ezinde kuluzuko oko kuye ngokuba wazinika inwele ezinde endaweni yesiqhubuthelo kutsho inkosi elizwini layo kwayiyo kuphela indlela enokuthethwa ngayo uba indoda inenwele ezinde luhlazo ukuba umfazi nenwele ezinde luzuko ngokuba uzinikiwe inwele ezinde ukuba zibe sisigqubuthelo cinga ukuba besizoba nomhlangano umthandazo apho kumele siguqe sithandaze amadoda abe enenwele ezinde inwele zabo ziwe babe begqubuthele bendiyithethile lento apha egama elithi inhloko licacile nokugqubuthela kucacile ndikhona yinto eyitshoyo kwinguqulelo eluqobo umfazi iinwele zakhe maziwe phantsi xa ithandaza abegqubuthele ubuso bakhe bugqunywe ziinwele zakhe njengoba iinyawo izezokuhamba amehlo okubona izandla zezokwenza iinwele zomfazi ezinde zezokugquma Paulus wayithatha ke ngokubalulekileyo le nto wathi kuba uzigqumi ngaso iinwele zakho ngoko kumele zinqothule nokunqothula uzidingelani uba awuzidingi usazigcineleni xa ungafuni uzisebenzisa neenyawo zakho xa ungafuni uzisebenzisa zifake epokothweni injalo loo nto njengoba benditshilo kanye kule ndawo ndifuna uyitsho le nto ngothando olukhulu nokucaca nje kulo lonke inqaku nokuba bonakala ingathi ibaluleke kanjani into kakuhle kakuhle akukho kunyanzeleka apha akukho kulawula apha kodwa kuchasene noko nte amatyela amaninzi ndambona umfazi wam ethwala isikhafu emihlanganweni ngenxa yabo bazinxibayo nabo ndakhe ndathetha ngayo loo nto amaxesha ambalwa ndimcebisa ukuba anxibe isikhafu sasentloko ngokuba yinto ibandla endandishumayela kulo elaliyifundisa kwaye kuba yiloo nto ngoba ndingaba sisiyatha ukuba ndingavuthela loo meko nje kuba ndifuna ukwenza inqaku ayamkelekanga loo nto kwiimeko ezinjalo umntu kuqala kumele afumane ukuthenjwa ngabantu kube njalo nakwintando kathixo kushunyayelwe kuze kushunyayelwe kungakhange kugxininiswe amanqaku athile mhlawumbi abanoba nombono owahlukileyo ngoko ke kwenziwe impembeleki ngoko loo nto ayinyanzelekanga xa ndishumayela kulo lonke ihlabathi andishumayeli kwincwadi yokuqala uKorinti isahluko seshumi nanye kodwa xa sifika ebandleni lesihlalo lesixeko apha kwahlukile kumele sizithethe izinto ngendlela ezibhalwe ngayo mhlawumbi ke nako oku kuba sifumane isikhokhelo umntu akanayicacisa ngokwaneleyo le meko ndiye ndajonga kakhulu ukuba kwakusenziwa njani kwibandla likamzana uBranham ngokunjalo nasemthandazweni nakwisidlo senkosi nasekuhlanjweni kwenyawo yonke into kwixesha lokuphila kamzana uBranham ndanika umdla ngamabomi ukuba izinto zazisenziwa kanjani kwaye ninabodade abathandekayo niyakulithwala oxa ndiva phambi kothixo akho namnye kodade owayivumela iinwele zakho uba ziyiwe zigqume ubuso babo abanye zazijinga nje abanye zazibotshiwe abanye bethwala izinqwazi ewe abanintsi babo ewe sisithethe sasemelike siyawuba ngecawe ukuba inyanga inecawe ezine ngoku abafazi banezinqwazi ezine uba inyanga inecawa ezintlanu babe nezinqwazi ezintlanu ngoku babe zitshintshatshintsha ke izinqwazi kodwa kho namnye owayigquma ubuso babo ngeenwele ezijingayo xa kuthandazwa yiloo nto ndiyithi le nto mayingabi ngumba apha kungenzeka mandiyeke ivulelekile nje kungenzeka xa sinomthandazo okhethekileyo sinomhlangano apho oodade besazi ukuba kuzawusebenza izipho zomoya kungabekeka ezintliziyweni zabo nguthixo njengoba kubhaliwe aba xa bethandazo okanye beprofetha ngokuba kukhona kuhlangano ekhethekileyo apho umoya kaThixo usebenza khona oodade ngokunjalo besebenzisa izipho zomoya ngoko kungenzeka ukuba inkosi ikubeke entliziyweni yakho kodwa ndiyacela ningakopani linda kude kwenzeke ukuze singabhideki nonke niyazi utshaba soloko liphayana lusenza into endaweni ethile ize ibe yingxoxompikiswano ke ngokuloo nto imginzikelelo mele kufikele kwinqaku apho utshaba lungaphumeleli ekusiqhatheni kwiintsikelo zethu kodwa xa wonke umntu ekumoya kathixo ekhokhelwa ngumoya kathixo ukuza yonke into ihambe kakuhle siza kuqaphela ke ngoko into ethe yabaluleka kumva nje thina ngokwethu sithe sajonga nokuninzi apha kwaye ndiyakholwa usukela ngo-1906 nango-1909 xa intshukumo yepentecost yafika kwelizwe yayingekho enye imeko ngaphezu kwale kwathi kwaba namava ngayo apha ngo-1976 ngo-1979 kodwa kwaziwa kakuhle ukuba naxa umoya kathixo usebenza eminye imimoya iyachaphazeleka kwaye ewe ke yonke into iyasilela ivaleka apha emhlabeni inye into ethi yabaluleka kakhulu kum singakujonga oku ngenye ixesha ekufundeni lweBhayibhile ezi zipho ezisetyenziswa nguThixo zeziphi izipho ezisetyenziswa nguThixo injonge iintoni cinga ke ngesibhalo apha kwisibhalo kwabaseKorinte mhlawumbi ke ndinganifundela ngoku ukuze ningahlali niqikelela kodwa ngenyaniso kuyadweliswa apha ukuba zeziphi izipho kwaye zezantoni ixesha libalekile ke namhlanje kumele uba besele sithandazile sithandaze ngenyameko cwadi yokuqalwa abasekorinte isahluko seshumi elinesine umqolo wamashumi amabini ananye kubhalwe ngolu hlobo emthethweni kubhaliwe kwathiwa ndiya kuthetha kwaba bantu ngalwimi zimbi nangomlomo wumbi noko ndiya kwenje njalo abayi kundiva itsho inkosi ndicinga uba kumele ndikufunde kumqolo wamashumi amabini anesibini ngoko ke iilwimi ezi zikho ukuba zibe ngumqondiso kwabo bangakholwayo kungekubo abakholwayo ke sona isiprofeto sisesabangakholwayo sesabakholwayo ndicinga uba ndikufunde oko kwakhona ngoko ke iilwimi ezi zikho ukuba zibe ngumqondiso kwabo bangakholwayo kungekubo abakholwayo ke sona isiprofeto asisesabangakholwayo sesabakholwayo nakoko kunjalo ukubaluleka kakhulu kwaye ungafunda uqhubeke umqolo wamashumi amabini anesithathu ithi ukuba ngoko lithe lahlangana ndawonye ibandla liphela bathetha bonke ngalwimi zimbi kwaza kwangena abangenakwazi nokuba ngabangakholwayo abasayi kuthi na niyageza ke ukuba bathi bonke baprofete ukuze ke kungene mntu ongakholwayo nokuba ngokungenakwazi uyohlwaywa ngabo bonke adane uyaphicothwa ngabo bonke ubani ongakholwayo zeziphi iingcinga ezitshilwayo iingcinga ezifihlakeleyo zongakholwayo umqolo wamashumi amabini anesihlanu zize ngokunjalo izinto ezifihlakeleyo zentliziyo yakhe zibonakaliswe wothi ngokunjalo esiwa ngobuso amnqule uThixo exela ukuba uThixo uphakathi kwenu okwenyaniso mhlawumbi kumele siqhele ukuzifunda ezisahluko zithathu ewe nesahluko seshumi elinanye ngokunjalo emva koko ishumele nesibini, ishumele nesithathu, ishumele nesine, ukuze sazi ngokwehlela ukuba umoya kaThixo ufuna ntoni na. Nditsho kwakhona ngentliziyo enyanisekileyo idityaniswe ngonxanelo olukhulu yanga uThixo angasityhilela kule ndawo yonke into esingekayazi. Asibonise yonke into esingekayiboni, acacise yonke into esingekayiboni kakuhle. Ndikuthetha ngokuqinisekileyo oko, andikhole uba ukhona umntu apha ozicingela ngokwakhe ingathi wazi yonke into kwaye ungumcebisi kaThixo osemfihlakalweni. Hayi, sisesesikolweni sikaThixo, ulwazi lwethu lunomlinganiselo kwaye sonke sifuna ukwenza ukudlala indima yethu ukuze uThixo asikhokhelele ekugqibeleleni. Khumbula ke kwisityhilelo ezi kwizityhilelo umzana uBranham wayenazo yayinto khona umntu owatyhilwayo, hayi kwatyhilwa kuye le nto uThixo wambonisa yona. Yonke into ilungile ngokweepesenti ezilikhulu. Ngoku yanga into uThixo ayenzayo phakathi kwethu ingaba yintsikelelo kubo bonke. Kumele ukuba sahluke kumntu wonke ukuba silibandla likaYesu Kristu ngenyaniso, kwaye kuba ngenyaniso sinayo ivangeli engenalo wenyuzo yoqobo. Ngoko yanga iNkosi ingayingqinela ivangeli kaYesu Kristu njengoko wenzayo emva phaya. Bangapha abakunxanelweyo oko, bangapha abakholwayo uThixo uyafuna ukukwenza oko, kwaye oku kubandakanya imbuyekezo, kwaye ngokuqinisekileyo kunyanzelekile, yinto eyanyanzelekileyo yale yure, kwaye siyakholwa uba uThixo uthe wasiqhubela ekoneni ngendlela yoba sibe fumane izifundo ezinintsi ezikrakra. Ngamanye amaxesha sithe sayisela yonke indebe, kwaye iNkosi yathi ukuba unako uyivumele igqithe le ndebe kum, kodwa uThixo uyazi uba kutheni kumele sijongane neento ezithile ezi abanye abantu bangajongani nazo. Emva koko babhabhela kwiindawo eziphezulu basijongele phantsi benokonela. Inye into esinokuyithetha, uThixo wethu wayenathi kwaye iya kuba nathi, kwaye usifundisile ngobabalo lwakhe kude kube yile mini. Into entlekeyile uba kakuhle kakuhle asinamfundiso okanye imbophelelo yobuhlelo apha, kodwa sikholwa nje ngendlela esijonga isibhalo. Ndithanda uvala nje ngamazwi umzana uSmith awafundileyo, kwaye ndiyathemba ngenyaniso bazana abathandekayo noodade, ndiyathemba ngenyaniso ukuba akhona amafutha aqholiweyo, ikhona ioli kulo lonke ilizwi likaThixo elifundwe apha, kwathethwa ngemilebe yethu. Akekho umntu owazi ngcono apha, sifunda kuphela nje into ethethwe ezizibhalo ezingcwele ngokuhlonela nje uThixo. Umzana uSmith funde indumiso isahluko sekhulu elineshumi elinethoba umxolo weshumi elinesihlanu neshumi elinesithandathu ithi, ndiya kucamnca ngeziyalelo zakho ndibheke kumendo wakho, ndiyaziyolisa ngemimiselo yakho andiyi kulilibala ilizwi lakho. Emva koko mandindongeze le miqolo, mphathe kakuhle umkhonzi wakho ndide ndidle ubomi ndigcine ilizwi lakho. Vula amehlo am kuba ndiyibone imisebenzi ebalulekileyo yasemiyalelweni wakho ndingumphambukeli ehlabathini musa ukuyisithelisa kum imithetho yakho siqaphela ukunxanwa okukhulu lamadoda akwathixwa nokukhala enkosini nathi ke senza okunjalo kweli xesha ukubuya kwenkosi kusondele ubizo luyavakala lungani lungelani uyokudibana nomyeni yabonani uyeza umyeni yanga uthixo ke angasinceda ngenyaniso asincede kwaye bazalwane noodade ndithetha into enye nje kuni ndiyanicela ungalivumeli ilizwi uba ligqithe xa sithandaza masithandazeni sonke isibhalo esingcwele sithi bawaphakamisa amazwi abo kuthixo bemxhelomnye ungakufunda kwabaseroma nakwincwadi kwabaseincwadi yezenzo mthandazo uza kakuhle xa yonke into ipholile kungekho mntu aziyo ukuba makuthandaze bani bawaphakamisa amazwi abo bemxhelomnye emva koko xa umthandazo uthe walawula ngoko kulapho umoya kathixo usebenza khona masilinde kude kulungiswe ngendlela uthixo athanda ngayo nangayinkosi ingasisikelela sonke andazi ukuba uziva kanjani kodwa mna ndiyancancazela ngokugqibeleyo ndifuna uthixo ukuba abe nolawulo lwakhe andifuni enye into ndifuna nje uthixo abe nokulawula kakhulu ke ndiye ndithi nkosi ingaba ufuna ndenze ntoni na yanga intando kathixo ingenzeka ngaphakathi kwethu nangathi nakuthi ya, masibeke uthando lukathixo ngaphezu kwayo yonke into loo nto ingazuzisa ubunzima kwabanye ingabi buhlungu kodwa ithwale zonke izinto asisebenzise zonke izinto okunjalo yanga uqhagamishelo lwathando olungcwele lungasimanya sonke kakhulu elithandweni nangokwentliziyo mayidunyiswe lizukiswe igama lenkosi amen masimeni sithandaze ngalo ilizwi lakho elixabisekileyo lingcwele anyayo phakathi kobumnyama elithetha ilizwi elicacileyo nokuba kusekubhidekeni elilawula izinto ngendlela onokuzilawula ngazo kusethandekayo sihlangene apha phambi kwakho sifuna wena ukuba ube nokulawula thixo omkhulu siva ingathi ukusondele o moya wenkosi iza uze uvuthele ungahlali ukude njengoba lisitsho iculo sindiso thandekayo nika inguquko uhlaziyo okuzalwa ngokutsha uze unike ubhaptizo lomoya ongcwele uze utywine bahlulahlula izipho namandla nolungiselelo usixhobise nkosi zonke izinto zibuyiselwe ukuze kuzukiswe igama lakho njengoba kwakunjalo ekuqaleni ngoko ke yanga kunganjalo nasekupheleni sinike ingqondo emanyeneyo phambi kobuso bakho ukutsho ke ingqiqo kaYesu Kristu ukuba ze intando kaThixo kuzo zonke izinto nkosi ethandekayo kuba wawunengqiqo enjalo ingeyo ntando uthi wena ingeyo ntando makungabiyo ntando yam kodwa kwenziwe intando yakho ngokuvakala kwincwadi kubhaliwe ngam kuba ndiyakwenza okulukholo kuwe kwaye ukwenza intando yakho endikunanzile nkosi ethandekayo silapha phambi kobuso bakho bungcwele ndikucela ngentliziyo yam yonke ukuba ususe le ndiphazamisayo kuthi ukuze sibe buhlungu elikholweni emthandazweni nasemoyeni nkosi ethandekayo wena usenzele okulungileyo usisikelele Uthe wasigqithisa. Uthe wenza izinto ezinkulu senzela thina. Siyakudumisa ngakho oko. Wena awukhange usilimaze. Kude kube yile mini. Okulungileyo nokulunge ngaphezulu. Malidunyiswe lizukise igama lakho. Kanye kwakhona siyacela onkosi. Zivuse ekhaya phakathi kwethu. Masibe nemihlangano. Le wena oza ebulungiseni bakho. Sikela umzana wami othandekayo uRuth. Sikela umzana wethu othandekayo uSmith. Sikele bonke abazane bethu nabo uthe wabongeza ngokutsha abo yang bangaziva besekhaya phakathi kwethu. Asebenzise bonke umuntu ngamnye umsebenze ngendlela othanda ngayo. Nkosi ethandekayo sizinikela kuwe. Ukuze lizukise igama lakho. Kungekudala uzawugqiba umsebenzi wakho. Madunyiswe lizukise igama lakho engcwele. Ngokunjalo nangokuhlwa nje. Haleluya. Sisonke sidumisa amandla egazi lakho. Namandla umsebenzi wakho. Namandla omoya wakho. Nkosi ethandekayo silapha. Silapha Nkosi singabantu singabantu bangumhlambe wakho igusha zezandla zakho siqaphela njengoThixo philayo kwaye uthe wasiqaphela udumi maludunyiswe lizukise igama lakho ngoku nangona phakade haleluya amen.